It's Cloud Beat, baby.
Ni binadamu malaika, kasoro sijaiona. Hey girl from Jamaica, you're my head biggie chuma. Pretty, 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 pretty. Kama biso zuri we nipilige. Hata sekunde siwezi kuforget. We mnyamu kama nyamu kwenye play. Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Give me slow, walai, utaniwa. Give me slow,
I love you.
Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Samaki, mtamu, wakibua. Unshu saa, unshu saa.
Sikumbu kitena.
Aslei kwini, instana dharao.
Sikumbu
kitena. We wangu wo, ah yeah. Baby, we wangu wo, ah yeah. Sikuwa chino, ah yeah. Baby, we wangu wo, ah yeah. We wangu wo, ah yeah. Baby, we wangu wo, ah yeah. Sikuwa chino, ah yeah. Nikiwa nawe party zone, vyovyo tanesha maringo. Nikisha kwa mado ido, nipe nipe mo, sweetie mami lo. Moyo umeutakasa, wanini mwingine kwa sasa. Umesha kifungwa kitasa, chama pensi pokea mahaba. Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Give me slow, walai, utaniwa. Give me slow,
walai, you.
Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Samaki, mtamu, wakibua. Maumivu nshusa, nshusa.
Sikumbu kitena.
Maslehi kwini, ustana dharao.
Sikumbu kitena.
We wangu wo, ah yeah. Baby, we wangu wo, ah yeah. Sikuwa chingo, ah yeah.
Go on the ground.